Ushelile uJesu isizathu sokuthi angangithandi amuje la konke konke nga ebasalwane ngihlalile phansi mina ngimtshelile uba amkhazela zonke izinkinga za leze bezingetha ukuthangani thandi mina ngamuje la konke konke nga uthe maye ngiphendula wathaka soze amshiya mdalileyo ngathi baba noma ngihluleka ukuphila ubungcwele wathi lungila ngisose mina ngamshiye ngimdali leyo ngithe nkulunkulu le ndlela yatsimas wathi lungila ngisose ngamshiye ngimdali leyo akasoze Haga sozi amshiya ndaleyo wasaguye nomunjalo uyazu baba uyazu smaba bayeka bantu bakwahlulele wasaguye nomunjalo uyabona macala akho wasa noma sibomfu sikjala smakade uyahlanza izono zezwe khuluma ngendoda yempi mina uJesu lo wehlukile lo Khuluma ngaloyo ayekhona umhlaba ungakabi mikho mina Bayeke bonke lababanye abakhona uJesu lona akalahlani akasoze wasakuye simomfu zinjalo wasakuye Agasose yebo Uthesini lakhe uyahlanza sibe mhlophe aphezu komoya wesu Uthabuye yebo Uthe wotha kuthetha indaba noma sibomvu kanjani yebo Jesu akasoze amshiya mdalile
yabonga nkulunkulu
shamaya akasoze amshiya
we just worship the Lord. Oza kuye noma sibovu ngiyamazi ngimbonile kimi ufikile kimi wathi woza sithethe indaba ngiyazi zibomvu izono zakho zohlanza zibe mhlophe ngaphezu koboya bemvu yeyuke wama nami emini waba insika yefu ebusuku waba insika yomlilo ngathi mhambe esigodini sethunzi lokufa wama nami ubaba wama nami usimakade yama nami indoda yempi wama nami usimu wama nami ikhutame yama nami indoda yama nami indoda yama nami ubaba. Bible. Bayeke babulahle. Bayeke bakudele. Bayeke omakhelwane babukise ngawe. Bayeke bakubeka amacala. UJesu yabona. UJesu yabona. UJesu yabona. UJesu yabona. Ndoda yempi yabona. Ikutame iyabona. Yena owenzile izulu nomhlaba uyabona. Wasindisa abantu bakhe yena. Wabanikeza amandla negunya. Lokuthi uma bekholwa uye. Balinqobile izwe. Balinqobile izwe. Can we call for the last time? Aibo, agasoseke.
Agasoseke.
Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Father, we bless your holy name. Kulunkulu buyisa zonke izindenziwe isikhonyane. Baba buyisa konke. Baba buyisa konke. We bless your name, Jesus. Oh Lord. Agaso. Amshiyam dali.
Yes, sir.
Jesus. Yeah. Sure.